Need the number.
I am the Lion of Judas.
Need the number.
King of Kings.
Need the number.
Anipigie tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti. Tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti. Ah, yeah, bila mashariti. My calling number, report the reach.
Wait,
don't call me 666. Calling number, report the reach.
Wait,
don't call me 666.
Please,
call me. Call, 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 call me.
Hey.
Call me. Call, 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 call me.
Hey.
Nitajibu bila mashariti. Ah, yeah, bila mashariti.
Need the number. Need the number.
Haya njoni wote tusemezane. Nitata usiku wa manane. Ukiniita nitaitika. Mizigo ya nitajitwisha, machozi yako nitayafuta. Jo, tusemezane. Come on, come on, come on, tuelezane. Jo, tusemezane. Come on, come on, come on, tuelezane.
Mimi ni yule niliyeshinda kifo mauti wenye kizimba. Mapepo yote nimetia kamba.
Tat, 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 ni yangu namba. Tat, 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 ni yangu namba.
Need the number. Need the number. Need the number.
Mimini alufa na omega tu. Mungu kwa wakubwa na wadogo tu. Nimeangusha hata vigogo tu. Joni tusemezane kidogo tu. Ay, 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 ay.
Come me.